akụba ga-ajọ ọgwụ ịkpaba aja ego maka na ezigbo ego na-etiwe ọgwụ ọgwụ a na-atụda ngote fawea
akụba ga-ajọ ọgwụ Baba mbọtụ bajego, bajego na-eti gbajọgwu ọmụọ, jukelenu nzọgwu ye. Nzọgwu le n'ọgwụ n'ọgwụ n'enugwu si n'onwe niile bụ ọgwụ ego. Ọ bụla na-agwọ ọgwụ ego agwọ, ndị dibịa ka bụrụ ọgaranya. Nje 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 le ọkọcha, nta 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 le ọna. Ọgwụ ya ọsụ meki n'ogo dị kọmpleto, say na village people do you. Him no get village people can draw. Obi Kuba now, him no get village people can draw. Joe is as a, he no get village people can draw. Now say for a college day, he no get village people can draw. Obi Fredi no fall, ma kebi lana sine wajani. Go follow go name mbochi. Everybody say off, 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 off,
Pina Pina says she want to chop my money.
Pina Pina
Pina Pina says she want to call my party.
Pina Pina
Louisa says I'm a corner to the party.
Pina Pina
Jaka for mama, Pina Kaje. Yeah. Baby to find you, turn your back, take a smile. Kumu fina kasi alat. Osha kamu fana jibanya. Ayo yo yo.
Ni manye tiye mofo.
Ofo.
Ofo. Ofo.
Ofo.
Ofo. Ofo. Ofo. Ofo. Ofo.
Ofo.
Class mix.